ya vita kama mkate bila jam. Ni mapicha picha. Mana kita kula mapocho pocho sina sus kama kawa na enjoy. Enjoy, 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 na enjoy. Na enjoy, 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 na enjoy. Kaki kengo na chika na mwanya. Dogo sila kupana kabana. Walipobana mina na jema.
Aye sasa ha?
Wabaya wangu vuta viti. Misila wagisila niko fiti. Sina kiki. Maunogi ndoma na naiti.
Maunogi sila nakula mapocho pocho.
Na enjoy, 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 enjoy. Na enjoy, na enjoy, enjoy. I love myself.
Sila kanali kwenye vita.
I love myself.
Wanangu mselele, kamseleleko.
Nakula kilicho changu mkikopa nitalipa.
Asante baba.
Dogo sila na enjoy.
Papa, papa.
Na enjoy, 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 na enjoy.
Beyond, baby.